Sifo sabango no mangimbon andi zenu lavi sifo sabango no mangimbon petain please you sifo sabango no mangimbon nya find please you sifo sabango no mangimbon petain please you sifo sabango no mangimbon nya find please you sifo sabango no mangimbon
Nizokebele text oqala ngifuna ukubona udali Nizokebele text oqala ngifuna ukubona udali Nizokebele text oqala sengikhumbula udali Iyo phela nini nyanga Nizokumbekezele Iyo phela nini nyanga Nizokumbekezele Iyo phela nini nyanga
Andizenu dali, lesifo sabangono mangimbona. Andizenu lavi, lesifo sabangono mangimbona. Phetha inhliziyo, lesifo sabangono mangimbona. Ngiyafaka inhliziyo, lesifo sabangono mangimbona. Phetha inhliziyo. Lesifo sabangono mangimbona.
Sengifuna yena uqobo lwakho udala ngeke ilungi video call Kuthi ngehle ngemakhaya ngiyombona udala ngaze ngimelwe inhliziyo Sengifuna yena uqobo lwakho udala ngeke ilungi video call Kuthi ngehle ngemakhaya ngiyombona udala ngaze ngimelwe inhliziyo Ngibula umzangedo Yobangono mangimbona Ngibula umzangedo Yobangono mangimbona Ngibula umzangedo Yobangono mangimbona Ngibula umzangedo Yobangono mangimbona
Andizenu dali Lesifo sabangono mangimbona Andizenu lavi Lesifo sabangono mangimbona Phetha inhliziyo Lesifo sabangono mangimbona Ngiyafaka inhliziyo Lesifo sabangono mangimbona Phetha inhliziyo Lesifo sabangono mangimbona Ngiyafaka inhliziyo Lesifo sabangono mangimbona Solami Usondele kakhulu enhlizweni yami Kenze njani Kenze ibhlungu ngikudinga eduze nami Ngiyakhala nomoya uyaphela Uyose kube nini Ngimile ngilindile Ngisoma lenhliziyo Ngilokhu ngilindile
Lombezele Lombezele